ko cukalangal kala do bo dum tawelle moli fu e mangal mudum joti on sanne watku jono hono holade ngadon fewde studio tamande mi joddi do Ousmane Niali Boul hono kabaru jowi do sukabe jokol betan utte noppi modon fa gasa piddon di du fa laba kabaruji di jotti kido le o do wato no badda usu
Umar Waygal wallahi mi yetta albas wala hem
hono mbireten no ko watte hirande hada jongude sanne watku jongoma yaade mbasso on jaltina kabaru jongol di toni
kaldidal hakon bibbe mali be noddiri dialogue interman yentimi aljumare yabbinade ngal kawrital latne ke nafa sukabe jokol wado be jaguji yottinobe to CICB to jaggal dun e jaran sigaso dar hono sukabe jokolbe wonbe sitede kene dugu ngatta le o wattuma wulare wodi en jokkinan halde hala dialogue inter malien kale hala kawrital ngadugal arande le mali honno jam hebirte e dun ina faydo kabaru tarik en timindiran kabaruji haro jaddi kalen hala andbol
honno gonde halirde illa kenyen no dun botu modo kaltidal hakkun bibbe leedi mal dun timmi aljumar sappo lewru mehndu doy on do wattu fu sukab jokobe hewbe kay kebi ko ne ngedu jumudu
en non jaar sukab jokobe hewbe woni be jibaaji mu ben teddi sabe jaaguji di ngadi le nokku CICB e wibe sukab jokobe wado be jaagu warbe le onku sa allah be kebi kay e nafa e jaagu mabbe fa be dure en fam keden sita sidibe mamadou samaseko
be ciottobe nyamiriji diandi yartedi ciagal mudu nu yimbe anton jomira parkinto motoji darnte bangi onku CCB be fu holliti an heba hunele watti joni
a don
ni keba seden e parking do muto ngaji buudi debbe boso njayami endiyam no guleede wurrene sikki wala heba unya sapo hande fayso be hadi min natude le CCB kebal amen kay hande yirwi sanne
yogado ana ciotta bibbe ledde ne banji basa nganji di en nanal mudum be fu holliti le o joda hala be hebi hunne hen sanne e madam job jeneba sugo kango holliti o wadi cioggu sanne lene yontre joda hala
ko wi kay bazengaji nyohadi edi nyohaka njayam tabni yadu kulintreji goddi wakat jonum hebi sotude bazengaji complet joy dido yo mulungaji e jogi
excuse fo
ciagan o jama fu yogado ana wonde sagunde atte ana sira pade ne onno ko goto kasin
dido kabaruji fanba hebe do be meden ande to kanye do page facebook kanye fa yotto compte mob no dirta twitter o nyaloma handa no dire x
sukabe jokolbe kawri illa e fuddode halaji di fa yottode e mangangal be noddire dialogue intermalien ko wadi jeegon yaade sappo lewru mendu
non wori usube kolliti wi dubbe tawama le batuji di himmeji mabbe du kuncenama hore no gulleji di ngadiri tonno
fa beedire den fam andi ko fatumata ko jehibene do faccitan mamadou samasiko sita sidibe
madame lam fanta jaw na jogi du inowa e joy kanko woni kodda yimbe faddende do ko yam woni ko yetti sanne gulleji ngadar gila e fuddode kabar mudu
mene le fedde humnide kabaruji kebal e yirwunde lamorde men wolle mudum du sabe son wari ga handen medde janta e inde reason tawdini do nukkutu kan ittede so wadama do nato sabe hayet ni ko hehebne golle men nati me yewi nukkuje futu o joda hala wonde wadede men winni hakileji hollade fe da mudum sabe rooben kay hayeben hana yoppede sera ni o joda hala
ni respond en marche
hayebe hebe no gondi imadraji yalla faabade e yirwere leedindi no hulitiri gene n urbe nokuji kewdi yalla be jottina halaji mabbe
somla
mede way wardaga bamde bete 6h fatade futuro makkaba gol futuro mede yotto surba bimbe ciban tatton mede sakititto lam ko fugo warta on nuku me doytambe falis tuudi to o joda hala watte makkabe jengi be yara haaje do jantide mo hokka mikuru kayndu hono fugo hasngene mudo mede hokkabe
alazi fan commission
wakat jono kay jeunesse mali o na felliti daranade jango mako bangal dabreji jande e kanye e bul golle
usen garan halde wattu jono ko nayri bangal jande sukabe roobe le nokbe koltidu ko yata boomi ujnere kany en jengina wattu jono ko nayri bangal golleji le hitane 2020
e non jati jude hitande 2020 warde do gonde handen do woni di jandeji ngada be bi maison de la femme rive gosso bamako do ne bangi nano bamako o kabar am tiagal ko hejabe oni femme jotti le o nuku noga e jene lewru avril jabbe nundu fa be dure den femme andi ko jida ta may ga himini en
kanko lamido tudal mangal roobe le do bangi nano mayo go o holliti wi dati di fu njaltinama le hen be do sukabe roobe janginama ko nayri bangal nyohude mordi kanye wadde masiriji matam kone umu jopo chagal kope ndoka ido machine ngaji chapan jeti be janginama nyo li faya tomu ingol sabuni mide narda guldibi amem be fabo rewbe yalla ande kese de ana heba yirude yirude tomu em chita laji di bingundi fewde mudum le nyaloma hande oni woni hebande golle edo surbayi beado sukaro mbibi mbeltikile odo golle sani sabiti un fabo tobe no be kambi beado sukaro mbibi mbeltikile odo golle sani sabiti un fabo tobe no be kambi idirde kebe matbe jande ka nafi kam sani sabi wanko mbao mihebande hore am mide wada kuleji kiyodi hono watu gul kale muinde musoroji mi mpudi ngatami ila putu mi golle o mi wawa ni hore am ana heba hitan jom mide do mide wada makiyaji mide heba chiyodi am tayi wala fumu pili mi mudu bimbide be kaja fabo tobe mballabe yelle utta gollirde mabbe sey uri do bomoko do en jaran nokkuno dirtede sigaso wattu jono be bi fiiso tama arande wulare andaka ton wattu jono wularde an mate le o do nokku sanne degreji di do an jafa chapande nay e joy usu
e non jaddi won ko taykita tatteji fu le leydi meden de hika e region ngaji gondi le baler ndi hono sigaso kanyu en di bo wana wulde sanne don jaddi hultam yore wulare wadde hika
fa kebe famtar kedden to faccitango alisisi
hitane hika fe region kaso hore hijra chagal bangal wularende wakati o ana tidan sanne jokolbe hono no o tidire juude yimbe fu fa wawde buytude kutteje mudum yoga jokolbe ana haltina mem hono watta
je sais de
mede fiya dabiri hanne dadam sarbe di tidallaji sa watti fu mede yara jian sun halena gonga watti joni yargo jana mu e challan tomonde mingile sirman ciwan tat fu sun wala mi yara jian yalla mi fofta sedan
a ma disposition
andine tan wi de sikaso to nokko ana wonnoto mu yimbe wawi yaade mudum makka wulare tom jam ana iwado kaaye jippo e leedi nokku o farako be noddirta dum hay saabe rafi de nako o nokku ka ko hada yimbe nyaloma hande o dum woni ko min si sukab jokolbe hewbe
ya quelques aspects
kulleji kewdi men matale mudum go modu la fi dejere sabe o nokku noddirta chitude farako le kirol hakuna leedi man e leedi burkina woni gidan goto jaati ana wo yaade on nokku ma hebi teda la ko nare bangal la fi dejere dum saabe anna so yimbe hewbe ana hula yaade on nokku handen
jon ni vont plus
don ko christian da ko hebani studio mani ure sikasu
ko nayri bangal ko noddirte no portere ko en kalana hala o do suko jokkolle ngado attay no ko noddirte do CICB
non jati o suko jokkolle ana noddire Mamoudou Sako om anditire dogono lengal kawrital la dialogue intermalien hala mako hala masanne sabe ummo jallina himbe kede ko Aissata Diarra hawre mako ko be kaldido fakira Mamoudou Sama Sy ko sita sidibe
dudu mako chapan en noy balajo iterre mako darande mako hakke metre goto e centimetre ngaji chapan itati Mamoudou tout ça ko lolit ro dogono na imadraji kewde le nokku CICB dogono giddo kala njaro attay ngado le nokku buru fuf fodo wotu bortumo do kalti dal hakune bilid mali
modi be mbla
yembe narda takam ni wada dum so be ngari dum tam be biya haa sakike amin kamili yidi iminana ka atte saatu dum de satta dum wam do ko be kam temen nay wam wobbe ujinere saatu atawam wam gombitum jibbe sanne yarde atte o yobbe kan kam en du mu am ana nawa dum en san mi hokkara be atti
ifana me dodo mu
bedadi dum dun dogono na babi gajata san to yottike nukka tan goda fuf heban ko hinno
ko mi fraka nana de kama sesa ni e fray dro ni ma afrana e dro ari be ma fray poi drepo ari jam tam shagi mai jan sa va oi moi je ministre reconciliation moi je di depuis longtemps les transitions la ou fo donner me qui va gérer parce que civil connaît pas le terrain
sabino jogorto jama o andondiri e yimbe mobe hewbe erare dun nafakaaji goddi
baran nafabete woni
nafakaaji goddi ana waawi hebeede golle ko wana kalsitam mide waawi bande misalu edo commandant goto o wi kam min tawa moto makoto jottimi ton yaltini envelope ji didi hokki kam goto o passé am wonno hen goddo o deleji galle mo hokki kam wonno le mudum
ko papier de bako no
Mamoudou holti wiide bangi mo ingul attay mako mo wala dun jaguuji cewdi goddi o darda hayebe be yottino hinade golle yalla e kewto ndima ko mabbe
ko nayri bangal tariki e meman kaldal e kawral arande ndo dum wadiri le leedi malindi usu yalla jam e dejeran hewte
ngal kawrital noddiranoma conférence nationale ngal nogay e jena e lewru juillet hital 1991 to moddito tagal ko lam general Moussa Traoré Sami de won ko bibbe mali kawritile onko fa ndarta no jam e dejer hebirte
o holliti wiide jababuji nafoji keba mali hen feso dum hebanay tidallaji di fu jogal kedde mo kanko noddirta Sané Chérif Alpha yo anda do kabar tariki nokko noddirta tumbuto ko sifido hen
la première rencontre
kawrital arandewal bangal hewtagol jam li mali sobe wofali yo lolirgal conference entente nationale ngadangal mutili alhali kertado sabi wadama yalla wutejin landene ele dejere on do fada odun hebi law sabi wuteji hebama landene de ele dejere ko bawmi wiide tan hala tiraj di ka fuf memaka non so hodun bandu en takama li botzon hunta wiide telaji guddi nangudi denno usambi dan landule kawrte kewde godde hewtagol jam
dun nabata e birki sembe caldi amde sappo idi kanya fa yotto sappo jetti lewru mehndu so lan do jabi leedi murtandibe kolliti wiide birki sembe caldi ko noddetede hande bal ko dum wara wadle o do nokku jono woni cile didi mudum
e non jati ngal kawrital ana herdana sukabe jokkolbe haybe be dubbi hakke sappo e jetti kanya hono be dubbi sappo e jeego minirabe mu bendo ne sukabe worbe gube jetti e de leedi woni kawroje hen
en biyan dum de do leedele murtan leedi gondune silmindi de an le hen kanya leedi mali senegal cap vers Sierra Leone Guinée Gambie kany Guinée Bissau leedi fu waddan ton gube di
boto a ciranni kabaruji di kikida ko mi jootima a hetto ben fu
en biyan do ngatte haddu kikida ande do kabaruji di fadbe jafino kon andirno journal ngalan war do e serle lang tamashaka